Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika muyumvira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu aho ni Kigali mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube kuri VOA Radio Yacu. Muri uyu mwanya muri studio ya Karindwi muri kumwe na Eugenia Mukankusi muri cya kiganiro muri Isanga. Uyu munsi turavuga ku bijyanye n'ikoranabuhanga, ariko ku buhanga bw'ibyuma mbabwire ko turi kumwe na engineer Justin Twaits afatanije na Dieudonne Cyubahiro, niwe uza no kwakira telefone zanyu mu kanya. Tubahaye ikaze rero mwese mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Inshuti z'Ijwi rya Amerika, nongere mbahe ikaze mwese kuri radio yanyu. Uyu munsi turagaruka ku bibazo bituruka ku mbuga nkoranyambaga nk'uko duhora tubibabwira, ariko radio Ijwi rya Amerika ni radio yanyu, mwese muyifite ijambo. Umwe rero mu makunzi b'Ijwi rya Amerika uherutse kuri dusaba ni Wilson Chandinimana, ni umwe mu bari bobe bari abatumirwa bacu muri kiganiro. Mube hafi rero mwungurane inama n'ibitekerezo. Reka rero ntabatindiye twakire Wilson Chandirimana, urahura komeye.
Muraho, turakomeye.
Ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane.
Ngushimiye kuba waragiriye icyizere radio Ijwi rya Amerika, ukabona ko ubutumwa bwawe wabugeza kure kugira ngo abantu birinde kugwa mu mutego w'abajura cyangwa se abasoma bihishe inyuma y'amazina y'ibyamamare cyangwa abantu bababaye babakeneye ubufasha bagakusanya amafaranga bifashishije imbuga nkoranyambaga, ariko bikaba ku nyungu zabo bwite. Mu kanya turaza kuba turi kumwe n'umwe mu bahuye n'icyo kibazo, nawe araza kutubwira uko byamugendekeye. Hari nubwo namwe ubwanyu aho muherereye mwamwe arahuye n'icyo kibazo cy'imbuga nkoranyambaga zikoreshwa nabi mu bijyanye n'ubwambuzi. Mube hafi rero mutange umusanzu wanyu. Reka baze ku buhanga bw'ibyuma. Janine, urahari? Janine
Karame,
uraho neza?
Muraho.
Ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Yeah, twiteguye umusanzu wawe rero nawe muri iki kiganiro.
Ego kabisa, nta kibazo.
Ye, mu gutangira rero reka mbanze mpe ijambo Wilson Chandirimana, ubanze wibwire n'abatwumva mbere yuko tuganira.
Ego, murakoze cyane. Amazina yanjye yitwa Wilson Chandirimana, nkaba ndi umurezi, nkaba ndiko ndaheraheza igice cya kabiri cy'amashuri ya kaminuza mu bijyanye na siyansi politike hamwe na relasiyo interinasiyonali. Hanyuma mu gice cya mbere cya kaminuza nkaba narakoze ibijyanye nkaba narize ibijyanye n'itangazamakuru, aribyo mass communication and journalism. Nkaba ndi mukunzi w'ibijyanye Amerika.
Kuva kera uri umukunzi w'Ijwi rya Amerika? Ndumva rero ibyo byaba bihagije. Reka nihagize uwifuza kugira icyo kubaza, ariko nagira ngo utubwire icyaguteye gusaba ko twavuga kuri iki kibazo. ni iki cyari kikuremereye ku mutima cyatumye wumva ugize uti byaba byiza abantu baganiriye bakareba uko bakwirinda gushukwa cyangwa se n'ibindi najya ngo tubwire muri make ya icyatumye wifuza kuganira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika
ego murakoze cyane ahanini nuko nabivuze ko muri gisata cya mbere cya kaminuza nakoze ibijyanye n'itangazamakuru harimo na communication muri byo nabyo muri imbuga nkoranyambaga ibintu bica ku mbuga ngarukana bumenyi ndakunda kubikurikiranira hasi rero naje kubona yuko abantu benshi bashobora guhendwa abantu benshi bashobora kwibwa mu nyuma nahora ndabibona yaba amakuru abantu bakomakomeye bacisha ku mbuga zabo bavuga ati yamara yamara n'abantu muze muririnda abantu bakoresha amazina yacu kuko bashobora kubasabira serivisi bakabirira hano mvuga umupaso n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabigeze kuri kuvuga aravuga ati hari abantu banyitirira ariko jewe nta mbuga ngurukanye ubumenyi ifite kuri Facebook kuko abantu benshi baragenda bagakora bakandika mu mazina yiwe hama ahubwo bakagira bakagenda basubira abantu rero ibyo bintu nakunda kubikurikiranira hafi cyane mu minsi ihegereye niho nabonye icyo kibazo cyashyitse rero ndakibonera hama yumva umutima urambabaje cyane kuko hari abantu baje barambwira bati yabagiye narasahuwe baranyereka n'ibyemezo yuko basahuwe hanyuma ndavuga nti reka turabe uko dushobora kugira ngo abantu tubabwire uko bishoboka bashobore kwirinda kuko iyo wafashe udufaranga twawe ugira ugiye gufasha umuntu akennye umuntu ari mu bibazo umuntu amugaye munyuma ugasanga twa dufaranga wari ugiye gufashisha wa muntu ahubwo wafashishije umwe yaje kukubeza ngo agiye gufasha ni ibintu bibabaza ni ibintu binatuma no hanyuma wa muntu yari afite umutima mwiza wo gufasha wa muntu yari afite umutima mwiza wo kubona abandi bameze neza uwo mutima ugenda uragabana kuko agira ubwo bavuga ngo ibyo bashobora gusubira kunyuza
reka tubaze na Janine nawe sinzi niba waba wifuza kubwira abatwumva cyangwa se niba wahita utubwira ikibazo waba warahuye nacyo cyangwa se uko wabuzi iki kibazo Wilson amaze kutunyuriramo muri makeya ijambo ni ryawe
eko murakoze nanjye ibintu Wilson navuze ni ukuri jyewe navuga ngo ndi umutangabuhamwe ubuhamya bwabyo kubera ko byambayeho nahuye n'icyo kibazo njyewe ndi umudamu ntuye muri state ya Minnesota ndi umunyarwandakazi ndi umwe mu bantu bakunda gufasha cyane ariko cyane especially nk'abantu mbona nyine bababaye batishoboye cyangwa se wenda nk'abantu bafite ikibazo runaka wumva nashyiraho umusanzu wanjye so naje guhura n'ikibazo rero nanjye mura n'umuntu navuga ngo ni nk'umusikama nibwira ko ibikorwa akora yabipostingaga nyine ku mbuga nkoranyambaga ya Instagram njye mbona nyine ni umuntu mwiza ndavuga niyo disi uyu muntu agira neza nuko agira igihe rero wavuga ati nimutere inkunga dufashe abana banaba bashonje bameze gutya nanjye mba mu bantu ba mbere batanga uwo musanzu wo gufasha mu nyuma nibwo niho byaje kugaragara hariho abantu babigaragaje ko ari umusikama ndavuga niyo kumba amafaranga yanjye natanze burya nayahaye umusikama ntabizi ko yafataga nk'amafoto cyangwa se amashusho y'abandi bantu bafashije akahindura ama image bikerekana ko ariwe wabikoze kandi atari we wabikoze so rero ibyo ni ibintu biriho cyane abantu babyitondere ko navuga ngo njye ndabona umenga bireze ku bantu nk'abo ngabo bakoresha amazina y'abandi bantu bakomeye cyangwa se bakoresha na uretse namazina y'abandi bantu bakomeye n'amarogo y'abandi bantu tuvuge nk'umuntu akaba afite rogo runaka ugasanga rogo ya wa muntu ayikuye harahinduye yashyizeho iyindi ukagira ngo nibyo koko kandi wenda ari ibintu yeditinze muri sisteme cyangwa se muri computer. Murakoze.
Urakoze cyane Janine, ubwo turakomeza mu kanya. Reka nk'uko iki kiganiro ari cy'abakunzi b'ijwi rya Amerika, tujye ku murongo wa telefone twakire Tumusime. Tumusime, uranyumva?
Ndabumva neza cyane.
Ngiye ikaze ku ijwi rya Amerika, urahagana hehe?
Ndi mu buseruko bw'igihugu cy'u Rwanda.
Yego. Uri mu Rwanda, iki kibazo namwe muhura nacyo, nawe dusangize ku gitekerezo cyawe cyangwa se niba ufite ikibazo wifuza kubaza abatumirwa bacu.
Murakoze Radio y'u Rwanda kuduha ijambo nk'ibisanzwe. Icyo kibazo kikunda kubaho, ugasanga nk'umuntu runaka profayiro ye hariho ifoto y'umuntu runaka ukomeye, hariho amazina y'umuntu runaka ukomeye, rero mukaba mwafata umwanya mukanaganira ukibwira yuko uri kuganira n'uwo muntu runaka kubera kugira ati wenda mfite kampani runaka cyangwa se mfite igikorwa runaka cyaba gikenera ibisabwa ibi n'ibi, cyane cyane harimo amafaranga beka ariyo ayoboye isi kuri iki gihe, akakubwira ati ndungikira amafaranga runaka ubone kuba wajya muri icyo gikorwa, cyane cyane se ati tuba dutanga n'akazi muri kampani runaka kugira ngo ube wakwinjira muri ako kazi urasabwa kuba waturungikira amafaranga runaka. So amara kubikora wajya kudepoza kuri ya kampani runaka yakubwiraga, ugasanga icyo gikorwa nta kigeze kiri. Nkaba nibaze se abantu nk'abo ni gute bakurikiranwa, ese nyuma iyo bakurikiranwe bahabwa ibihe bihano? Murakoze, icyo nicyo kibazo nibazaga.
Urakoze cyane. Reka tubanze twakire na Patrice Mono, hanyuma tubone kuguha ijambo abatumirwa bacu niba hari icyo bashobora kutwunguraho inama muri ibyo uvuze. Patrice, uranyumva?
Ndamwumva.
Ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Wowe uri he?
Zambia.
Muri Zambia. Nuko ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo.
Yego.
Ego. Ntabwo ari gukuraga insanganyamatsiko y'uyu munsi nashyize ko kuri Facebook. Nawe kuzeho n'ibintu by'ubujura cyo ku mbuga nkoranyambaga. Kikaba gikaze gikomeye cyane n'iyi minsi kira nuva ko kiheze kiharaye cyane rwose, kirahari rwose. Ubusanzwe icyo kibazo ni kimwe gikomeye cyane kuko bimwe bimwe cyabaye kwirinda kuko n'ubundi nyine bakwiba bitaragiye kwiba cyangwa bagiye gushuka nko kubesha. Rimwe na rimwe bisaba ko kuri umuntu abyirinda aba asobanukiwe cyane ku by'ikoranabuhanga. Sino usanga bakwize utabimenye na bukeye buke itatuwe na kimwe. Kugira rero umuntu abyirinde ni uko aba asobanukiwe na bukeye buke ibintu bya rezo sosiyo, kuko nibyo utahura wibwa utabimenye na kimwe.
Janine yaratubwiye ko bishobora kugorana kugira ngo bimenye ko ari umuntu wihishe inyuma. Ubwo rero sinzi niba hari uwaba afite inama y'ikintu umuntu yakora kugira ngo amenye neza niba koko ibyo bintu ari umwimerere, ubwo nawe yaza kutubwira. Patrice, rero niba warurangije igitekerezo cyawe, ubwo twakureka ugakomeza gukurikira ikiganiro.
Yego,
niko se Janine nguhereyeho nk'icyo Patrice avuze wakivugaho iki?
Okay, murakoze. Nk'icyo Patrice avuze njyewe n'ukuntu mbibona ni ukubanza ugashishoza, ndetse yaba ari nk'umuntu uri nko hafi ukabanza ukamugeraho urumva wa byaba bitari ibyangombwa bidashoboka ko umugeraho ngo mubonane amaso ku maso urebe ibikorwa koko akora. na byihorerere ka ku reka gushoramo amafaranga yawe you know ko nge nkuko nabivuze nafashije ndi hanze mfasha nibwira ko umuntu ndi gufasha nawe ari umuntu ari muri Afurika ari gufasha abantu biwacu bitewe nuko amashusho yerekanaga cyangwa se amafoto ya postingaga byagaragara ko arimo gufasha abantu biwacu koko so nza gushiduka nsanga wa muntu ubwo nahaye amafaranga nanubwo ari mu gihugu so rero navuga ngo banza wigerere kuri tere urebe koko ko ibyo wa muntu ari gukora ari byo mbere yuko ushyira mu musanzu wanyu
cyangwa se niba utabasha kuhagera byihuse kandi ubona ko ari igikorwa yenda kihutirwa igihe ushidikanye ukaba wabaza n'abantu kuko niba uwo mushinga cyangwa icyo gikorwa cyaba kibaho nk'aba bari aho ngaho uwo ngo washaka kubikorera
exactement washaka n'umuntu wo muri famiye ugatuma akakugerera kuri tere umuntu wumva wizeye wa hafi akagenda akakurebera koko ko ibyo bintu uwo muntu ari kuvuga ari byo cyangwa se ari kwerekana ari byo kugira ngo ubashe gushyira mu musanzu wawe nge navuga ngo nicyo kintu maze kwiga ubunyi na kakanya aho bimaze kumberaho
wabonye isomo
narize cyane
ntacyo nawe uri butwigishe natwe ku buryo buri wese ava hano amenye icyo agomba gukora
kuri nta kibazo
hanyuma Wilson hari icyo Tumusime yaravuze na Patrice ubwo ndibwira ko nawe waba ufite icyo wifuza kubivugaho mbere yuko twakira birushya abagabo abihanganye gatoya turamwakira mu kanya
ikintu ahanini numva nubwira Patrice na Tumusime ni uko kugira ngo wirinde kwibya ubwa mbere na mbere ho banza musure ibyo mbuga ngurukana bugenzi by'abo bantu cyane cya mbere urabe yuko ibintu bashyiraho ubu mu bisanzwe na jewe kugira ngo nk'iyo muntu ushobore kumumenya ashobore kubona ko ariko ariba abantu ariko arakiganiza abantu ni uko nagerageje gukora ubushakashatsi nkaraba nkabona yuko amafoto agenda agashyira ku mbuga ziwe atarayibiwe na gato kuko iyo hariyo abantu bavuga bagiri profesionele mu kwetikinga amafoto ariko buriya nibwo yagitinga iyo ukibyemo ubukerebutsi cyane urashobora kubona ko ari bintu bafundafunda ikindi bakaraba kuri ibyo mbuga ngurukana bumenyi cyane cyane bakaraba amadrese bakaraba amanimero de telefone bakaraba referensi kuko abo bantu kenshi uzosanga abakora ari wenyine cyangwa bagakora ari babiri rero sinumva nka foundation ikora yoba ifite umuntu umwe gusa atasekreteri ibyo ubona atawujejwe ibiki ibyo ubona atawujejwe komunikasiyo ibyo ubona ni ukuvuga ngo iyo umaze kubona ibyo webusayiti byabo ari ibintu ubona ko bidakwiye hariho informasiyo zidakwiye gira amakenga umaze kugira amakenga iyo bavuze bati tugiye gufasha hanaka bigusobokeye utuma umuntu kuko aba bantu bakunda gusitaminga cyane cyane abantu bari hanze y'igihugu bakavuga ati tugiye akarora ati tugiye gufasha mu Burundi aha runaka hanyuma babandi b'abadiaspora bari hanze y'igihugu agaca atanga amafaranga yo akavuga ati nandi yo n'ubundi musanzu nanze ku gihugu cyanje ugasanga n'ubundi ayo mafaranga agiye mu mufuko wa muntu wo wari ugiye gufasha abandi bene igihugu mu kubaka igihugu aho ugasanga ya mafaranga yawe agiye kuzuza inda ya wa musenyi
yego uko bivuga koko hashobora kuba hari n'abantu bakora bafatanyije no gushishoza ko umuntu ashobora gufatanya n'undi yarangiza agashyiraho na nomero ushobora guhamagara kandi ariya wa wundi bafatanyije muri bwa bujura reka noneho tuhe ijambo birushya abagabo Freeman
miro neza
yego yego urahagana hehe
tuherere hano i Musanze muravuganaho Freeman
yego ikaze
ikaze cyane nanjye maje gushimira abo batumirwa mwatumiye baje kutuganiriza kana jo ano buhamya ariko icyo nabasha kuvuga nuko abo bantu kenshi cyasigaye ngo acuruzi imiti bagira batifo ariko n'ibintu ngo utange amafaranga bakagushyira mu mushinga w'ukuntu zagihunguka ku munsi ugatanga amashyaka wabo bagafashe bazahe umuntu atabasha kuba yagira ubwenge ngo arebe koko ko ibyo bintu bari kumubwira ari byo akaba yahubuka nawe agomba gushyiramo ubwenge yiwe akareba koko ibyo bintu ari kumubwira birashoboka ese nimba ari umushinga ari kumubwira ngo uzagira icyo umufasha abo bantu bakoze uwo mushinga bo nta bene wabo bagiye mbega imiryango yabo bose byaciye ku buryo abona agiye gufasha abandi bantu mbega abantu icyo nababwira ngiye muri make ni ukubanza bagashyira ubwenge mu byo bagiye gukora biriya bintu ngo byo gutanga amafaranga ntuzahagannye ntuzuyahaye ibyo bintu ntabwo ari igitsina cya mbere na mbere mu bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bagomba kubanza kwirinda bakashishoza bakareba ko ibintu bikorwa koko ari byo kuko hari ibintu ukora ugira ngo kubera bigufitiye inyungu nk'uko ukabumva uburwayi bukumereye nabi wabona umuntu washyizeho imiti ukavuga ati reka ngure reka ngure amafaranga ugashoraho bakaba barayiririye muri make nkanjye Freeman birusha abagabo ngiye ikintu nababwiraga ni ugushishoza muri make bakareba ibyo bakora igitekerezo cyanjye cyari cyo kandi nkaba na ambasaderi z'irya Amerika inaha i Musanze murakoze murakarama
ndagushimiye cyane rwose birushya abagabo Freeman ubwo dusuhurize n'ab'i Musanze
Ab'i Musanze bose rwose bari kubumva tuba twabateze yombi
ijwi
rya Amerika mutubwira byinshi kandi mukatugezaho byinshi turabashimiye murakoze
yego natwe turabashimiye ku murongo wa telefone dufite na Nsabimana Daniel
ndahumva cyane
Jamie wiriwe urahagana hehe
ndi nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda
yego ikibazo cyangwa igitekerezo
igitekerezo igitekerezo rwose ikoranabuhanga ni ryiza muri iyi minsi urabona ko ryoroheje ibintu byose yaba ari ubucuruzi imigenderanire yaroroheje ariko madame Jenny dufite ibibazo mu iri koreshwa ry'ikoranabuhanga mu burengerazuba arahita mu karere ka Rusizi usanga ari abantu barifashe bakarigira akarima bahingamo bakihakwambura abantu ugasangamo ibintu bakora ahitekamutwe nyine kugira ngo bambure abanyarwanda ariko nanabonereho gushima leta y'u Rwanda idahimba kwita ku umutekano yaba ari uwo mu ikoranabuhanga ndetse n'umutekano usanzwe kuko abo bantu ntabwo babahaye urugati ni abantu bazakagutekera umutwe ukabohereza amafaranga batiriwe bagukora mu mufuka so wabonaga ari ubujura budasanzwe abanyarwanda rero dukanguke n'abandi bose tubona ikoranabuhanga mu nzira yaduteza imbere aho kuduteza ibibazo ndagira mvuge no ku kindi n'iki gihe aho usanga ari aho imidugarari bo ugasanga ikoranabuhanga n'ibyo rifashe iya mbere urubyiruko nitwe ba mbere two kubaka igihugu so abantu benshi rero babifata nk'aho bakabikora mu nyungu zabo bakiha kurwanya igihugu bakagira ute bakavuga amakuru y'ibihuha aho ngabo rwose bagiye bashyira agapira hasi ikoranabuhanga ntago ari iryo gusenya ahubwo ni iryo kubaka murakarama
yego yego namwe murakarama hanyuma Nsabimana mbere yo kugenda ako kabazo wari uvuze sinzi niba aricyo kibazo cyonyine mwahuye nacyo aho ngaho inyamasheke wavugaga abantu bamburaga abantu amafaranga ariko ko guverinoma yabihagurukiye nicyo kibazo cyonyine cyari gihari cyangwa hari n'ikindi umuntu yahita bakangurira muri aka kanya kugira ngo birinde kuba bagwa muri uwo mutego
ya nicyo cyari gihari aho nk'ubu ngubu umuntu yaba afite nimero y'umuntu runaka akaba amuzi n'imiterere akamubwira ko yabonye amahirwe runaka ko yatsindiye amafaranga runaka bakabanza kumusaba rero ko yakohereza amafaranga runaka kugira ngo yemererwe ibyo yatsindiye so abantu ntibatanduke abantu bateka imitwe ari benshi ushobora kubona ukabona nka telefone iraguhamagaye utazi ikakubwira ngo hano tugiye kuhashyira umunara n'urugero ngo kandi bagiye kuguha miliyoni amamiliyoni menshi abantu iyo twumvisha amafaranga bisa naho duhagurutse mu byacu abantu bateka imitwe rero bitwaza gahunda zatuma umuntu yumva ko yaba agiye kwiteza imbere mu buryo bwihuse kandi bworoshye
cyane ngo hari n'ababwira abantu ko bagiye kubajyana muri Amerika bakabwira abanze bohereza amafaranga
ya cyangwa ngo baboneye iyo akazi bakumva ko nyine mu gihugu cyabo nta mahirwe bafite bakumva ko bakwiye kwihuta gutyo pe
ngiko nubwo rero ni ubushishozi bwa bushishozi twa turimo tuvuga ndagushimiye cyane Daniel
murakoze cyane madame Jenny, turabakunda cyane cyane cyane.
Yego, natwe turabakunda rwose. Ye, ye Wilson, hari icyo wakongera ku byo Birusha Abagabo na Nsabimana Daniel bavuze?
Ego, ito na nakongera ko nuko nuko uyo Daniel abikubye ikoranabuhanga mu bisanzwe nibaza ko abantu bari banyizanye bari bayizanye intumbero yacyo ari ibyo kubaka atari byo gutambura. Rero abantu bakwiye kumenya ubwa mbere kumenya ingene rikora, kuko iyo umaze kumenya ingene rikora biroroshye n'uko umuntu atapfa kuguhenda byoroshye. Ikindi nacyo abantu kuri bavuze by'abantu badasa kugira ngo igiye kubona ibi tugiye kukujyana hasi imeze uku, ibyo byo n'ibintu umuntu asaba kwirinda, kuko mu kirundi baravuga ngo amaronko menshi agira amatwi. Iyo umuntu akubwiye amafaranga atawumva ubwenge bw'iwawe ugatumenga arabusubiraho bwa njiri, ugatitangura gukora ibintu utiyumviriye byabanje gusisoza, urumva n'ubundi bijakurangira uko baba badutwara. Rero abantu bakwiye kumenya yuko ibikorwa abantu bakore bakore amaboko mu buzi bakore ibya gusa, n'ubundi bavuga ko bitera ubwenge buke. Iyo umuntu akubwiye ngo agiye kuguha ibintu bya gusa, nawe abanza wiyumvire mbega we iyo muntu iyo yungu ajya kugira n'iyahe n'iyahe byagusa. Niwamara kwiyumvira uko birajya kugufasha kugenda busenge, kuko umuntu nimba jewe nje nkakubwira nti jewe izo ngiye kuguha ngiye kuguha ibihumbi ijana ngo ahantu uba ngiye kubafasha ndabaha ibihumbi ijana, banza wiyumvira ibyo bihumbi ijana ndabiguhaye jewe nyine ndahisemo ndi iyahe. Birajya kugutuma ugenda busenge.
Yego,
nk'ukuri nimba afite uwo mutima wo kubitanga ndajya kuyaguha ariko ntakwambuye.
Ese ubundi kuki ugomba kubanza kumuha? Kuki ugomba kubanza kumuha amafaranga mbere y'uko aguha kandi azi neza ko wowe uyakeneye? Icyo ni ikintu umuntu yakwibaza mbere.
Umuntu araguha aya mafaranga ajya afite amafaranga menshi ariko ahita aragusaba. Umva abo bantu ni byari mbi nyine, ariko ndavuga yuko usanga umuntu bya bwenge bwiwe iyo yumvise amafaranga ntashobora kwiyumvira neza, nenga hari kantu gashaka ry'abantu kamusimbura, kuko sinumva ingene umuntu ashaka kubwira ngo ngiye kuguha ibihumbi ijana ariko banze n'ibihumbi icumi kandi ugaciyamo.
Yego, ni bwa bushishozi bubura nyine umuntu agufatiranye mu gihe akubwiye ikintu kuko nawe wifuzaga ako kanya. Janine, ubwo ndaza kugarukaho mu kanya, nawe ugire icyo wongeraho. Ariko reka tubanze twakire Siriro Muvunyi. Uranyumva Siriro? Siriro,
ndabumva cyane.
Wari ugiye hese kandi wari umaze kutubwira ko ngo ejo sinzi ukuntu byagenze.
Ejo mwanyweye ku murongo ntavuze yababa we.
Ariko se uratekereza ubwo twaba twaragukuyeho tubishaka? Telefoni yaracitse.
Narice hagana n'ubu ngubu nicaye ndategereza ngo nzavuga wapi.
Umva rero rwose utubabarire, wibabara, turabizi ko uri umukunzi w'imena rwose mu bimena bijwi rya Amerika nawe urimo, ntabwo kandi nta n'uwo twima ijambo. Ubwo rero reka noneho ngo uhaye umwanya noneho rero ubwo nawe witanga igitekerezo cyawe.
Mbanje kubashimira kuri iyo topike mwaduhaye kuri icyo kiganiro kandi nabo bavandimwe ku murongo n'abatumirwa nabo ndabashimira cyane.
Yewe nawe urakoze guhamagara.
Ariko buriya mu Rwanda hari n'ibabirenze, hano hari abitwa ngo ni abatubuzi, bo sinzi ngira ngo bakoresha nk'iki. Hahandi aza ushobora nko kugurisha itungo, wamara kugurisha itungo amafaranga ukayabika, wamara kuyabika nyuma wajya kugura icyo ugiye guhaha ugasanga n'ibipapuro birimo, yabaye ibipapuro.
Wari ufite amafaranga mazima?
Yego cyane rwose. Hari naho noneho nayo ufite kuri banki ukawajya kuyabikuza, we nayo ari mu rugo bakagucucura, ari wowe uri kubyikorera gusa ubahereza ubashyira.
Ndumva icyo ari ikindi kiganiro ahubwo twazakora tukareba n'abatuburiwe na niba nabatubuye bashobora kuza bakatubwira ubwo ngubwo twabaha ijambo najya ngo uyu munsi tukomeze twibande kuri iki ngiki cy'imbuga nkoranyambaga
kuby'ikoranabuhanga rero ho nk'ubu maze guhura n'abantu barenze batatu akanyandikira kuri Facebook akansaba ubushuti donc bo baza mu izina ry'abapadiri kandi uwo mupadiri nkasanga uwo mupadiri turaziranye akansaba ubushuti kuri Facebook nkamwakira namara kumwakira akansuhuza nkagira ngo nuwo tuziranye nyuma hari wigeze kumbwira ngo hari umwana muri famili ye ngo ukoze impanuka ngo nimuhereze amafaranga ngo nimufashe ngo ari mu nama ngo ntago abashe kubagira icyo akora ngo nimuhereze amafaranga ngo nava mu nama ari bugire gute ari buyanyoherereze icyo nahise nkora nimero yampaye nararebye nsanga ayo mazina ntabwo ari kuri uwo muntu nahise muhamagara direct undi aritaba umupadiri kuko nafite nimero ze arambwira ngo ibiki se kandi mbwira ibyo uko bimeze arangije arambwira ngo bo ngabo ngo ni umutekamutwe hari n'ukuntu bahatinga WhatsApp cyangwa na Facebook umuntu akakwandikira rwose mu izina akavuga ngo telefone yanjye ntabwo ubu ngubu iri kubasha kuba yaboneka amafaranga uyakoreshe kuri iyi ngiyi gutanga iyo udafite nimero y'uwo muntu birakugora nyine bijya binabaho n'ukuntu afata mesaje ya mobile money y'amafaranga wohererejwe n'umuntu ibintu byarangiye akasa nk'ayo forwardinga akayoherereza umuntu ngo amafaranga hari amafaranga nganyobeyeho nganaya ngo mbabarira ngo ukagira imana we ngo yansubize ngo nayinyohereje umurwayi nabyo byambayeho ngo umurwayi uri ahantu nari ngiye kuyohereza kuko amafaranga nari nyafite kuri mobile money ndangije mbanza gucekinga kuri mobile money ngo ndebe ko ari amafaranga yongereyeho amafaranga ariho nayanjye gusa noneho ya message nsanga iriho nimero urumva hariho abantu babikora hari umuntu nzi babikoze inshuro zirenze imwe yibaza yabisaba ubushishozi no kubanza gutekereza mbere yo kugira ngo ukore icyo gikorwa no guhamagara bimeze bite ukamenya amakuru
yego n'uwo muntu aba yabyize ariko kuko ndibaza ko ajya kukubwira ati umuntu w'umwana wo muri famiye yagize impanuka bwa yari azi n'izina rye kugira ngo nawe ko kubyemere
ntabwo arakubwira rwose asa nkabi iyo bibaye igihe aba yohereza ngo ari kumfasha ngo ari padirika ntakanga ngo ari gukemura ibibazo ngo kubera padirika ntakamuzi ngo iki n'iki akisanga n'ubundi yaguye manka nyine ibyo bintu bigenda bibaho kuko hari abantu benshi bigenda bibaho
ubwo urumva ko haba hari ikindi kintu kiba gihishe inyuma kandi umuntu ashobora kuba yabona arakoranye ubushishozi twavugaga ndagushimiye cyane rero yego namwe mani barinde twakire Hemede Sibomana turi kumwe yes Sibomana ni Sibomana
ndabumva
yego wiriwe urahagana hehe
ndi Kigali
bikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane
ikibazo cyangwa igitekerezo
ukuntu mbyumva iki kibazo ni ikintu kiri mu bajene cyane dukunda gukoresha imbuga nkoranyambaga zose ariko habaho n'abandi bantu benshi cyane cyane ku bigende ku bajene baba bagifite ubushomeri uzasanga hari umuntu ukubwira yuko uboneye akazi hari ugusaba nimero yawe hari n'ibindi numvaga mugenzi wanjye yabikomozaho avuga yuko hariho n'umuntu ukubwira yuko hari amafaranga natwe tuba mu Rwanda hari amafaranga ayobeye kuri akawunti yawe ya mobile money akubwira ngo hari amafaranga ayobeye muri telefone yawe ese wowe wari ufite ahangahe wayanyohereza cyangwa se nkavuga bagafunga mobile money yawe ugasanga nyine ni ibintu by'ubushukanyi
urumva ahubwo abashyizemo n'iterabwoba nkavuga bagafunga
nyinshi biba bishingiye ku kibazo cyane cyane cya bwa bushomeri bw'abajene hariho n'abaza bakwereka usanga nk'umuntu wenda arafashe ifoto ayishyize ku rukuta rwe ishyizeho nk'umuntu w'umukobwa w'umuzungu urumva nyine akakwereka yuko wenda wowe akakubwira ko ari umuntu uri nko muri Australia akakubwira yuko bishoboka yuko mwagirana relationship ibintu by'urukundo mu bintu by'abajene kugira ko ari umuntu wenda ufite ibyo akora ufite iki mbere na mbere ikintu cya mbere akwaka nimero yawe ya telefone iyi nimero ya telefone yawe rero abo bantu yamaze kuyikwaka niyo yandi ikoreshwa muri bya bintu byo kuguhamagara kukubwira iby'akazi kukubeshya za viza mu bajene ugasanga hari imbuga bakwerekaho ibintu bigendanye n'inkundo ibintu bigendanye n'imibonano mpuzabitsina mbega ibintu bya bintu twese tuzi bishobora gukurura umujene ariko byose ikintu baba bashingiyeho ni ukukwaka nimero yawe ya telefone bakubwira turagushyira muri groupe hari n'ibindi byadutse ubona abantu bashyiraho amashusho berekana ibigendanye na za Illuminati bere bakwereka yuko ugiye kujoininga group nawe kugira ngo ubone amafaranga gusa ariko nyine ngewe impamvu nyine nikubwiye byose uzasanga ikibazo ahanini bishingiye nyine ku kibazo cy'abantu urumva nkatwe abajene turi gukoresha interineti turabona akise cyane cyane nko mu Rwanda turabona akise ku ma wifi ariko nyine ugasanga inshuro nyinshi nyine ibintu by'ubushukanyi dukura kuri social media ugasanga nyine bishingiye ku kuba mbere na mbere tutizeye kugira ngo tumenye ibyiza n'ikibi nivuga ngo ngewe kuri ngewe bireze kandi ku bantu bamwe na bamwe nazo icyo wari ufite turagenda ngo nimba umuntu yakubwiraga yuko kugira ngo ujye muri ibyo bintu ntabwo ari ibyo akubwira hari no kubwira ngo nakohereza amafaranga ndaha nawe ukaza gukora ikiruhuko inaha
nizo mpuhera
kugira yuko wabanza ukishyura wenda amafaranga kwereka yuko ibyo bintu bishobora kuba bitwaye nk'igihumbi cy'idolari kubwira ngo ariko ngo wowe ngo wakwishyurira ngo amafaranga ugakumvira kumvisha ko ari umubare muke w'amafaranga wakwishyura ugasanga umuntu aranayishyuye ugasanga urariwe ubushukanyi cyane cyane bushingiye ku mbuga nkoranyambaga bushingiye ku kintu cy'urukundo ikintu kigendanye n'akazi n'ikintu cyo kubona amafaranga asa nk'aho ari ay'ubuntu ibyo bintu birakoreshwa cyane kandi urumva abantu benshi bataramenyera imbuga nkoranyambaga
bashobora kugwa muri
muramukunze alo
yego
yereka uwo muntu amukunze urumva niba uri umujene w'imyaka makumyabiri n'itanu gutyo uratangiye gushakisha murabizi ibibazo bya Afurika bishingiye kubura akazi ibibazo bya za depuresiyo ibyo byose rero ibyo bimwe iyo umuntu agufatiyemo aho ngaho aragushuka akwereka nyine impamvu runaka
urakoze cyane urakoze cyane Hemedi ndabyumva ko ari harimo uburyo bwinshi kandi ko bisaba nyine bwa bushishozi twakomeje kugenda tuvugaho kandi uravuga ko ikibazo kiganje mu bajene nubwo n'abakuru bibageraho
kandi n'abajene tukumva yuko ibintu by'ubuntu ntabwo bibaho ku isi
yego urakoze cyane ndagushimiye rwose Janine reka nkugarukaho gatoya mbere y'uko twakira Cyprien i Kigali yatwihanganire gatoya Janine wumvise ibimaze kuvugwa n'abakunzi b'ijwi rya Amerika nubwo barimo bagaruka cyane ko urubyiruko kubera ko ari narwo rukoresha imbuga nkoranyambaga cyane ko ari rwo rwibasiwe nabo batekamutwe nagira ngo nawe ugire icyo bivuga muri make ya mbere y'uko dukomeza kwakira hari benshi cyane bategereje
murakoze ntabwo nanjye ndi buvuge ibirenze nk'ibyo bagenzi banjye bamaze kuvuga ibyo bavuze koko ni ukuri ariko nubwo ari urubyiruko rwibasiwe cyane muri iki gihe natwe dukoreshe inyurabwenge zacu dushishoze tubanze turebe kubera yuko ayo mafaranga baba badusaba cyangwa se ayo mafaranga tubaha natwe nayo tuba twavunikiye amafaranga tuba twakoreye so rero gushishoza tubishyira imbere cyane ndetse no kubaza burya ngo kubaza bitera kumenya n'umugani uri mu Kinyarwanda ubanze ubaze inshuti abavandimwe hirya no hino kugira ngo bibashe kugufasha kumenya uwo muntu ibyo akora ni muri make nimba atari umusikamu.
Urakoze, reka twakire Cyprien. Cyprien, uranyumva? Cyprien
karame, ndakumva.
Wiriwe urahagana hehe?
Jendi Kigali mu Rwanda.
Yego. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Nanjye icyo mbona ndabanza kubashimira kuba iyi platform cyangwa se uru rubuga rwo kugira ngo habeho kuganira cyangwa se no kuba mwazanye kino kiganiro ni byiza cyane. Ni ukuvuga ngo hagomba kubaho gushishoza no kureba kure, kuko kumva ngo umuntu yiyitiriye ibintu kandi atari bubikora ni ikintu kiba gitangaje cyane. No kuba hatanzwe inkunga runaka cyangwa se gufasha abantu ntabwo ari ikibazo, kuko Abanyarwanda cyangwa se Abarundi muri rusange gufasha ni ibintu biba mu bantu. Ariko nanone kumva ngo umuntu agiye kwiyitirira igikorwa cyo muntu runaka akabitangaza ni mu buryo bwo kwesikoroka abantu cyangwa se gusikaminga abantu, kugira ngo abumvishe yuko ibyo bikorwa bikora kandi atari we wagize gute wabikoze. Kuko tubibona gutya kuri social media, ugasanga umuntu afashe amafoto y'undi muntu, urugero nka Sagiri, kuba umuntu afashe amafoto y'uriya mudamu witwa Zari yagiye mu gikorwa cyo gufasha akaza akabyiyitirira ko ari we wabikoze, abari kugira ngo yumvisha abantu ko ari ibikorwa ari uri kubikora, ni no kwica abantu mu mitekerereze no kwesikuruka abantu rwose. Ni ikintu kiba kitumvikana, ahubwo ikintu nabona nk'urubyiruko, ntabwo navuga nk'urubyiruko, n'abantu bakuru navuga ngo wake up, ni mubyuke, ni muhaguruke, twamagane bino bintu.
Yego, twatangiye ubu twabamaganye abo ngabo bose bashaka kurya imitsi y'abandi bababishya kandi batajya gukoresha ibyo nta n'ikintu bafite bagomba gukorera ababaye cyangwa se ababikeneye
cyane rwose.
Ndagushimiye cyane ubu musanzu wawe muri iki kiganiro.
Urakoze cyane Jamie.
Twibutse abatwumva ko yaje Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, kiganiro muri Isanga, aho uyu munsi turimo kuvuga ku bijyanye n'imbuga nkoranyambaga, ubusuma cyangwa se ubujura bukorerwa ku mbuga nkoranyambaga. Ku murongo wa telefone nagira ngo twakire noneho twagira Yezu Marcel.
Mwiriwe neza.
Mwiriwe, urahagana he?
Mwiriwe i Kigali mu gihugu cy'u Rwanda cyiza.
Yego.
Igitekerezo cyanjye rero mbonda banza kushimira abatumirwa batuganirije uno munsi. Ariko icyo igitekerezo cyanjye ni ibitekerezo ngewe ndakomurusha nkome n'ingasire. Haraho haraguru yavuze ati niba umuntu akubwiye ngo injira mwibi utanga amafaranga uzabona aya mafaranga, ibi byo kujoininga Illuminati buriya abantu b'urubyiruko ni bwo, kubera ko ahanini ari twebwe dukoresha imbuga nkoranyambaga cyane, dukwiye kubanza kwikuramo ikintu cyo kumva ko iby'ubusa bidakwiriye kuri twebwe. Wowe urumva ushaka gukira ariko udakoze, ibyo ari byo byose igihe ushaka gukira udakoze, uwo ari we wese kukuyobya bizamworohera, kubera yuko n'intanga 1,000,000 ndabona 500,000 ugasanga ushobora no kuyiba iwanyu mushaka 500,000. Kubera iki ushaka gukira cyangwa ushaka kugira aho ugera udakoze? Ni nko kubona umuntu ushaka kwiga kaminuza atararangiza na primaire akumva yuko secondaire azahita ruka agahita ajya hehe, ajya muri kaminuza. Ku ruhande rwacu twebwe dutuburirwa, nifuza ko icyo kintu nacyo twakigira mu bwenge ukabanza kureba. Umuntu ushaka kugura ibyo 1,500,000 Cisco sinyoko urukumva ariko gucike, icyo ngicyo ukabanza ukagitekerezaho, ugatekereza kabiri. Twikuremo ubunebwe, ndetse mu ijambo rimwe twikuremo ubunebwe dushake dukira, ariko ari uko tubanje gukora. Icyo ni kimwe. Hanyuma icya kabiri, mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rusizi hari umutwe wiyise Abamene, usanga umuntu umwe afite simukadi nka 20.
Bagakora iki?
Icyo mvuga Abamene
bakora iki ubwo?
Akazi kabo ni ugutuburira abantu. uburyo kuri radio y'igihugu uyu munsi ni mugoroba mu ijoro ryakeye bakoze inkuru kwabo bantu ngo bangane ishuri bakavuga ngo nta mpamvu yo kwiga kuko abameni barahari bivuze ngo abantu nkabo usanga bakorana na bamwe mu bakora mu masosiyete y'itumanaho kuko urabona nk'ikigo y'umukene cyangwa yateri na amakode kiba kirimo amakode menshi ku buryo kwiga umuntu bitapfa kukorohera usanga bakorana n'abantu bakora nk'aho ngaho cyangwa bakora muri banki kuko bakurikiranye abo polisi iherutse kwerekana mu mwaka ushize bafashemo n'umukozi w'abandi
ibyo biroroshye baramutse bakoranye n'umuntu wateshutswe ku nshingano ze yafatwa ntabwo twakwirirwa tubitindaho
aho rero nifuza ko amareta y'ibihugu yashyiraho ibihano bikakaye ku muntu wese bigaragaye ko akora muri MTN cyangwa mu kigo runaka ifatanye na ba bantu kuko ntabwo ubu ngubu ikoranabuhanga riri kugenda ritera imbere cyane kandi uko ikoranabuhanga rizana ibyiza ari nako n'ibibi biza bishoreranye ubu ngubu niho umuntu ashobora kwicara agakora ikarita irashyira mu modoka wajyamo wasomye ku nzoga wakwatsa imodoka wakwatsa ntacyo imodoka wakwatsa ntiyake ubutaha nashoma cyangwa ka kantu katakigezweho azakora akazagira gute akuzashyira mu modoka noneho waba wanasinze imodoka ikaka abo bantu nabo bavumbura utuntu leta nabo yakabaye ari abantu ikurikiranira hafi igendana none kuko uwo nguwo hari akantu gato ashobora gukora akoreka isi
wari uvuze ko yabitangiye
ahangaha birasaba kuba maso ku mpande zombi leta ireberera abaturage ikaba maso cyane kw'aba bantu baba barangije ibigo bya tekinike bavumbuye utuntu kuko umuntu uvumbuye ikintu nka kiriya ni kibazo reba speed governor fiti gavana rwose imodoka urarenza imodoka igasakuza byanarindi kazina bivuze ngo hari umuntu wavumbuye ako yanakora akandi kantu kagucucura ugasigara amara amasa
niyo mpamvu rero abantu bagomba gushishoza
gushishoza ariko bano bantu bavumbuye udushya bw'ikoranabuhanga udushya bw'ikoranabuhanga abo bantu bakareberwa bagakurikirashyirwa bugufi ku buryo ateshuka gakeya inzego zibishinzwe zamubonye niho twabasha kugenda duhashya abo bantu muri rusange nicyo gitekerezo nari mfite
urakoze cyane rwose Marcel kuri icyo gitekerezo cyawe reka mpe ijambo rigufiya Wilson mbere yuko twakira Simeon twihanganire gatoya Wilson icyo wavuga muri makeya ku byo babavandimwe bamaze kuvuga
icyo navuga cyane cyane ko ushaka kongera kuri ikiyoze yavuze yatanze yavuze ikintu kiza cyane aravuga yuko cyane cyane urubyiruko cyangwa urwaruka n'abandi muri rusange dukwiye kumenya yuko ibi bintu tubibonye bwa mbere hari ikintu beno avuga namaze kubona kitari kiza mu barundi n'abanyarwanda abanyafurika muri rusange ko guhisira ikibi ugasanga umuntu yakoze ikintu wowe ukavuga ngo zibindaba kubera ko atesikose wewe ubizi neza wajyonye ko yesikose umuntu cyangwa uzi umuntu w'umwesiyo ukavuga ngo zibindaba ugahora ukavuga ngo ibi bintu byo zibindaba
kandi bavuga ngo uhishira umurozi akakumaraho abana
ya buke aroga bawe araroga abandi murimo akazakazaba mara bawe nawe rero kuri iki kintu n'icyatsiye ivuganye reka duhaguruke tuvuge induru dutemerere n'amareta yacu abantu bashinzwe kunyanyura amategeko bakora amategeko aha n'abano bantu kuko biragoye nk'umuntu gifate nk'ikibazo cyabaye uwesikote ari mu Bwongereza uwo yesikote ari mu Rwanda cyangwa ari mu Burundi ni ahantu ajya kumwitwarira udufaranga tubara twiyara dutwaye n'ahantu ajya kurega ngo bamufate rero amareta yacu yarakwiye gushyiraho ikintu cy'itegeko ku buryo umuntu aho ariho hose akoze icyo kintu kikamuhama kikuri bamuhana bimwe by'akarorero niba ajya ko byotuma binashyika mu bantu nayo ubundi bwo ibintu biriko birafata umurindi munini cyane turabye nabi
uko mbyumva kuko nkurikije ibyo abakunzi b'ijwi ry'Amerika barimo kuvuga hirya no hino ndumva ari ikibazo kimaze gufata intera kandi noneho duhe ijambo Simeon Nyabenda Simeo uranyumva?
Ndabumva.
Ye, ikaze kwijwi rya America uherere hehe?
Ngozi mu Burundi.
Ye, mumeze neza aho ngaho Ngozi?
Turaho nyene buhoro buhoro. Urashima Imana.
Ye, urimo kutwumvira kuri kuri FM kuri ku mirongo migufi hehe? Yego ndumva nawe tukumva neza rwose na nijwi ryawe rirasohoka neza yego igitekerezo cyangwa se inama waha bakunze ijwi rya Amerika muri kiganiro
byo kuvuga ngo bukorerwa ku mbuga nkoranyambaga umuntu abirabye neza kandi umuntu agafata nk'amazina y'umutegetsi runaka wo mu gihugu agashyira ko ari amafoto yiwe yayo yasize ko wewe akakwambikira akakubaza ngo wowe ngo uba hehe ngo ukora iki ngo warize ukamubwira byose ukuntu ubayeho ukagomba kubwira ngo none wumva umubiri wo gufasha iki ugatangira ukibaza ati none urayika arambaza ngo yomfashe iki none ko nzi ko umutegetsi afasha kugira ngo afashe abantu mu gihugu abanze guca ku bategetsi runaka batonye bakandika abantu bo gufashwa ngo unashaka kumfasha iki ikakubwira cyane ukuntu uwo byumviye ko mugabo wegere nk'uno ukamubaza mukaganira arakubwira ko ubwo butuma bubaho nawe ukacumira ukuntu ubyitwaramwo
nk'ahubwo abone no kugira umuntu anabashyikiriza abayobozi bakakurikirana ibyabo yego
kuko urumva ngo turetse no ku mbuga nkoranyambaga no ku matelefoni yabikoreshaga kwandikira ngo yatsindira ibintu runaka kugira ngo ngurungike amafaranga ukuntu ngudobiro nkakoreraga ukuntu ngudobiro ibintu watsindiye kubera kuguhenda kugira ngo yakwambure amafaranga
yego uragusha mu buryo n'abandi bagiye bavuga ibyo byose ni uburyo bukoreshwa mu kwambura abantu ndagushimiye
kabisa
urakoze cyane nawe Simeon tugira ibihe byiza twakire Bosco ntirampeba Bosco wiriwe
Nyere.
Ngi uri hehe?
Ni
Nairobi. Mumeze neza se?
Ni kumira komenda shimwa uteka.
Yego. Mane shimwe hanyuma ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo inama waba ushaka gutanga muri kiganiro unyarutsa ndibona hari benshi cyane badutegereje.
Ye gitekerezo cyangwa nuko ibintu byo kumbuga nkoranyambaga byabaye ndanse umuntu arinamura akashyiraho amafoto y'abantu kugira ngo nshaka kuguha ibi ngo ndagukorere ibi ikibazo ni uko naho babamenya badahamye abantu abantu bamwe bamwe babwiye barabiheba kabisa ego
ariko ubundi kuki umuntu avuga ngo nshaka kuguha ibi nshaka gukorera ibi kandi utanabimusabye kandi akabiguha ngo ku buntu icyo kintu umuntu ntiyagombye kongera akakibazaho
ikigwa cyane kubera banakubwira ngo tanga amafaranga nayo nayo ngo ngishike ngishike ko cyaje arambaye ko ubona cyane kubesha
ubara yatanze se
yari yatanze yari yatanze ariko ni bwa tanze menshi ubwo yatanze ambwira ngo tanga 10 mu 20
buhoro buhoro
niki kangwa mu ngo ni mu ngo cyangwa ni mutambukanye uwo ari mu kuri gice cyo ngo
ngaho rero ibyo ngibyo ndumva Wilson yigeze kubivuga hoko byabaye koko no uri mu bo byakozeho rero nturi mu bantu bahuye n'icyo kibazo
yarambaye ho kabisa
yo ihangana ubwo baboneye amasomo rero n'ubu ngubu ndibwira ko ibyo tumaze kuvuga bishobora ko babi bikanguye benshi
yego yego kabisa
ndagushimiye cyane Bosco
sawa namwe murakoze
ye Janine bite umugubo umaze kumva ko atari si wowe wenyine cya kibazo cyabayeho hari benshi cyane bahagorewe
cyane benshi kubera yuko hariho nabo wenda tutazi hariho nawe usanga wenda tunazi ariko nyine nkuko twagomeje kubigarukaho no gushishoza kandi ubwo bariko tuvuga ngo ni urubyiruko gusa hariho n'ibintu nabyo bisigaye byeze maze kubona mu bapasiteri bamwe na bamwe bitwaza nk'abantu wenda baba desipora ugasanga babasabye amafaranga ni ikibazo cyashikiye mama nawe kimushikira ejo bundi kubera ko mama n'umuntu asenga cyane nawe ahura n'umupasiteri w'umwesikoro nk'uwo aramubwira ngo madamu ararwaye ashaka amafoto nyine nuko mama nyine ndaza ijoro ati ugomba kumva amafaranga ko mama arakuze ntakora ati mama amafaranga mfashe pasiteri wanjye tugira vuye wajya nsengera rumva kwanga kubabaza mama rero amafaranga ndayamuha hamanza gufata famiye imwe ndayibwane nigende dusuri wa mupasiteri afite umuntu urwaye muri famiye ukomereshwe mu mudusurira munamutugemurire
usanga ntarwahamagaye
za nomero zanga gucamo noneho twe twamuhamagara kuri WhatsApp bigakunda kuri nomero yo mu Rwanda bisanzwe ngo bamusure baragenda babaza n'amazina ye ku bitaro yari yatubwiye nyine twohereje hayo mafaranga dusanga ntiyigeze gera muri ibyo bitaro so ndavuga rero ni ntago ari ibintu byeze mu bantu bakiri batoya gusa cyangwa se kuri izo mbuga nkoranyambaga gusa ni ibintu byeze ahantu hose ahubwo gushishoza no kugira ngo mbere y'uko
ufasha
uwo muntu ubanze donke ugere kuri tere ubanze umenye ati uyu muntu koko ngiye gufasha ubufasha arabukeneye koko kandi amafaranga twamaze kuyamuha umupasiteri arabura kugezana n'ubu ha mama arahamagara kandika pasiteri ko tudaheruka gusenga bimeze bite
n'umuntu wari usanzwe uzwi rero n'umuntu wari usanzwe azwi kandi asenga koko
kandi asenga mwoherereza uturirimbo tw'Imana mwoherereza amasengesho kuri audio ibintu nk'ibyo nyine ubona ko ari umuntu bakominikana ariko yamaze nyine kumuhaye amafaranga famiye itangiye kuba involved ngamugire nyine nk'inshuti y'umuryango urumva ahita aba disappearing arabura
tekereza kwihisha inyuma y'umurimo w'Imana ugakora ibintu nk'ibyo koko
ugakora ibintu nk'ibyo so nk'ibyo mbivuze kugira ngo abantu bamenye ko ntago ari mu rubyiruko gusa hari n'abandi bari inyuma bashobora kwishushanya cyane cyane navuga kandi nko kuba cyane twe nk'abadespora baratwihishamo cyane kandi ikindi nk'abadespora bazi ko dukunda umutima wo gufasha ahantu waretse umuntu umwereke ikintu kibabaje giteye agahinda ahita ko aravuga ati ese ubungiye bimbayeho koko reka mufashe ugahita ujya kumufasha utabanje no gutekereza cyangwa se utabanje no gushaka abantu ngo bakugerere kuri tere bitewe n'uko wenda wowe uri kure urumva ugasanga uhise wihutira gufasha wa muntu uvuga ati mukure muri iki kibazo munyuma ukaza kurogereta so rero navuga ngo abantu babanze babigendemo neza ni ibintu navuga ngo mbona bireze cyane mu nzira nyinshi
yego reka twakire na Gedeon ndabona hasigaye akanya gato cyane nawe ubwo tumuhe ijambo agira icyo avuga Gedeon ndayisenga uranyumva urahagana hehe nagira ngo unyarutse ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo vubana bwangu yego ufite igitekerezo cyangwa ikibazo?
Ni igitekerezo.
Ni ikinyarutse.
Nagira mvuge ko igituma abantu benshi usanga bibwa benshi usanga bakoresha ibintu by'ibishobisho nk'igihe usanze umuntu cyangwa akakwandikira akubwira ko afite umubabaro ikibazo runaka kenshi barashobora gutwaza n'ibishobisho kumva ububabare bw'uwo muntu ikindi nacyo abantu batibwa bivanye n'ubukene tuba turimo ari usanga umuntu yapostinze ibintu mbere ukabona ni muzungu ifoto y'umuzungu kubera ko tuzi ko abantu bose b'abazungu bafite amafaranga
yego urakoze
agaca bifata yamara kugitara agafaranga ngo ushireko ngo kugira ngo gucura nabi abandi ngo kugira ngo abikurikire ibintu nk'ibi ukagusanga rero ari ibyo kandi amara ari menshi cyane
yego Gedeon urakoze cyane Gedeon urakoze cyane reka ngushimire igihe twari dufite kirashize hanyuma ubwo mbone n'akanya ko gushimira abatumirwa bacu Wilson na Janine namwe mwese abakunzi b'ijwi rya Amerika mwagize uruhare mu gatanga umusanzu muri kiganiro twizera ko kiri butanga umusaruro abantu barushaho gushishoza kugira ngo batahura n'ibibazo bibera ku mbuga nkoranyambaga. Nshimiye rero engineer twafatanyije ku buhanga bw'ibyuma Justin Tweets na Dieudonne Cyubahiro ku buhanga bw'ibyuma bakiriye neza telefone zanyu banatambutsa amajwi yanyu kuri mikorere Eugenia Mukankusi. Mugire ibihe byiza.